na ewetala unu ofu egwu anyi igede igede egwu omenani anyi egwu ndi bu ogaranya egwu ndi chile echichi egwu ndi gburu efi igede bu ejebe onye ubiam ka anyi nekenenu ife niile ekesiri n'enuwa pancha dịgbado n'iche n'iche okele igwe keanị okele efife kee anyasị okele oji kee ọcha kee mma kee njọ ọbịazi ike mmadụ oke nwoke kee nwaanyị ma n'ime mmadụ niile a enwelu mma nwee njọ ya bụ onye mejọọ ya egwu n'ya maka na o nweziri omume nke dị mma
Nothing new.
Oh,